More music on MajorInLove.com.
Trembling in Europe, Odanye Shirike. Trembling in Europe, Odanye Erika Zimanem. Onye Rigo Noti, Chosin Dioza Rigotana. Onye Rigo Noti, Chosin Dioza Mwahihe. Onye rigo nọchi chọ mago uche ndị ọ na-achị. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Trembling in Europe, Odanye Erikazi. Trembling in Europe, Odanye Shirike Wane. Onye rigo nọchi chọsi ndị ọzọ rigotana. Onye rigo nọchi chọsi ndị ọzọ maghị ihe wane. Onye rigo nọchi chọ mago uche ndị ọ na-achị. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Na anyị Igbo fo. Ọchịcha makekwu, ọ bụ ya juru obodo anya. Ọchịcha makekwu, ọkwa ya juru Naijiria. Onye rigo nọchi chọ mewe ihe sọrọ ya. Onye rigo nọchi chọ si ndị ọzọ maghachi. Onye rigo nọchi chọ mago uche ndị ọ na-achị nanụ. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Na anyị Igbo fo. Demokrasi, ọ bụ ihe mara mma. Demokrasi, ọ bụ ihe chọga chọga. Ma ndị ọchịchị rapụziri demokrasi, benemi ihe sọrọ ha. Ndị ọchịchị rapụziri demokrasi, si demokrasi ka ha mma. Ndị anachị rapụziri demokrasi, nọrọ ọlị gburiti be ha. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Yoruba na Hausa, ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne. Na anyị Igbo fo.
Ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị anyị mee. Ọ bụrụ na anyị ga-ahụrịta onwe anyị n'anya, onye nwe anyị ga-anọnyere anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme.
Trembling in Europe, ọ na-ewute m n'obi m. Trembling, trouble is in Jurobuda. Only Wutemu no be more.
Only Chukunya Rochichi in a number. Sipiko Raboya Cochea.
Only Chukunya Rochichi in a number. Piko Raboya Cochea. Tibos of Wunke Jurobuda. Abogini Pataraya. Tibos of Wunke Jurobuda. Abogini Putereya. Nde makiku nandiga ladigma aboga putereya. Nde makiku nandiga ladigma aboga putereya. Yoruba na Hausa ndi Igbo kanyi nwere obi nwanne na ndi Igbo.